exclusive from ZambianTunes.com.
Feeling nice, it's been a minute away. I couldn't bring in anywhere. Come off in a humpy baby,
come Nikuchinje zina yako, nikuitane sweetheart. Nikukope picha yako, nikuposti pa Twitter lero. Bakuona fana wako, bakuitane sister we.
Feeling nice, baby, me mina we. Hakuna mwingine fini uweweka. Takwa mwafi na umbi, baby, ni weweka. Uweweka, baby. Mwuti na wewe, wabaweka.
I swear, Umani chosa mavili vili, umani vini sa kili kili, makili kili,
Feeling nice, baby, me mina wei. Hakuna mwingine fini uweweka. Takwa mwafi na umbi, baby, ni weweka. Uweweka, mwuti mwewe, wabaweka. Wacha swaya chile, tonight, baby, tonight, yeah. Chilling with my bed, tonight, baby, tonight.
Baby, chishin kawa for me, the kulu ba for money.
Baby, baby, tonight, but when I'm in the bed, baby, tonight.
The corner show my baby, come was us in wangu. Walk with my baby, but when you won't go, my bed, oh yeah.
Exclusive from ZambianTunes.com.